ukikaza ni lazima ufike juu, tupo lestel tunakaza tu, wana dis ila bado tupo true, everyday punchline kama kung fu, still bado tupo less tunakaza, sauti Mungu ametupa still tunapaza, hatushindani shindani tunaviraza, bikato kwa street dele ndo inawashangaza, kwa freestyle cheka wanapata tuboga, na bado tai juu ya anga na winda mizoga, mikato zaidi uchawi panchi zina waroga, haya ni maji ukitaka kunywa unaweza kuoga, na bado tupo less ipenda uwana mboga, fake nigga na dizi kwenye game ukavisona, mini opener na wangoa moja moja, na nipo lazy yes ukweli dokuwa hoja, wanajikongoja poko mbuga mini simba, na bado nipo lazy na tukisa nyamu siyo miamba, ibikato ni mbegine cheki tunatamba, sauti zinazo penya tamasikio kiweka pamba, lili haswa kwenye game umene siya tuzugi, everyday tupo lazy number one kwenye ligi, kama mess na piga goli fiki ni ludiki biji, ibikato tupo lazy sobe jaji mene skana kwenye load, still tupo race tunongeza tu moody, wana this kwa street tunaish kwa makusudi, ibikato ni mbegine tupo nesti tena mbaya, tethi gadi kwenye game still tunapa, everyday kaza utafika mbele, kama unakucha kuna tu pele, hakuna kama wewe jione uko mbele, struggle usingoje misosi ya kengele, jameni tu utafika, yeah freestyle cheer, hakuna mwingine kama wewe, au sio? Hip hop president empire kaza.